Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkamisari Jena e lewru Julie hitaande 2015 sappo jeego ñande jaɓɓiri Masilima capanɗe nayyi e joyi miɗen tawa e les maison de la presse bamo ko jottinonnoɗo kabaruji ɗo yumoro woygolo on kompititto wiide jonti ɗiɗo hono ko bonanda eɗi gadno to fokkolo taw ko le ɓaleri leydi meɗen ndi hulitawede wakkati joni o leydi Côte-d'Ivoire ndi eɓe gondi e ɓeydude bawɗe mabɓe ley leydi mabɓe ndi fofa yettorde lamorde nde Abidjan to e ley hande kerol keri mabɓe hakkude mabɓe kamɓe e Mali kanko André Bourzo holliti wiide wakkati joni hono ko ande ko hono ko noddirteɗo Wadou Hussein o wara le saha leydi meɗen ndi ne wawi wadde ɓalal ley jihadinkoɓɓe ka ɗum hollata wiide hono jihadinkoɓɓe ɓe timmi ley leydi meɗen ndi tiɗalaji passeport ley leydi ndi ɓe kuliti wiide yo wona dawoɓeɓe taw wakkati joni hono fe yimɓele ñawɓe kanɓe yaade sawroyetto europe toɓe ɓe ana jogui tiɗalaji passeport ɗi ley hen du hono koko lita wiyede tan hono ɓeɗo yimɓele kamɓe jaati kani addirede ɓe dokke passeport ngaji ɗi ko yaawi joni won duuɓi jeegom hono ko soɓami fa hono iidi ƴaɓɓe iidi ɓattikita en kay hollitama wiyede hono daabay ɗiɗi cottele lumoyiɗo bamako ɗo kañe to kayi to soɓe gara fa ɓe cotte ɗu du hollitama wiyede an hani ko tawi cogguji ɗi jaafi ne fa ƴeya yallah hono iidi ɗi ɓelirta ley mali fo e maggal muɗum no hani fuɗɗude janggo ɗum timmayle sappo e jeegom lewru julie ndu ɓe kolliti wiide saɓamni nagge fo an hani sottede ton ko yaate ujunaji nogay ko kañe goɗɗi ɗiɗo an kañ sottede ko yaate ujunaji capanɗe joyyi sikiraɓe wono kabaruji moƴƴi min jogini on ɗo hande ɗi bisimilla modon e heɗade joni woni balɗe nayyi hono kowanko Wadou Hussein o ko ko yonki makko har baali saha leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide wakkati joni sa ƴeewi yuɓɓo inɗo iɗo yaha tawi ɗum ɓeydo yaade wakkati yonki makko har betende ɓe kolliti wiide yimɓele jeena yon keddi ley hen woɗu ɗum woni taton du nangama ley hen kanko Wadou Hussein o wakkati joni o ko yonki makko har ba ko woɓɓe kolliti wiide ɗum wawi waddude tiɗalaji jihadinkoɓe gomɓe ley saha leydi meɗen ɗi ka ɗum hollata wiide fa hande ɓe timmi kayde no André Bourzo hollitiri wiide keɗe Ousmane Dicko
ɗum hawata tiɗalla jiyadinkoɓe ɓe e jaɓɓari yiyama wargol Abou Zeyd waɗali se wonɓe jiyadi ɓe kawa so torrowo warama ana hani ɓe barkan ɓe ana kani barkineɗe golle o ka sa ƴeewi ko raɓi nokkuji kewɗi le Mali a heɓan famuta jiyadinkoɓe cakiki paale leydi ndi fo e hakkillam wona heɓude tedduɗo e ley mabɓe hono ko raneɓe e heddiɓe aduna teddini golle muɗum woni ko horsi no ɗum worri hande ni ila golle kawral Alger ngal fuɗɗi ɓe haɓotoɓe dina ana gondi e huɓude leydi ndi fo
fa hande leydi Côte-d'Ivoire ndi eɓe ndeni e bonanda jihadinkoɓɓe ka ko laamu o holliti wiide ley hen koɓe gondi e ɓeydude bawɗe mabɓe ɗe ley leydi el ɗeɓe kerdirɗe fa yetto hon ley lamorde mabɓe ɗe jaati ɓe kolliti wiide so ɓami fa jihadinkoɓɓe naati toon tan ɓe jaboto ɗum hen Ousmane Dicko
Côte-d'Ivoire ana hulti torra hande ley leydi muɗum e ley ko keƴaɗo haala gouvernement Bruno Kone andine e ley batu ministre en fa hande leydi ndi ana reeni tafen e torra guɓɓe jihadinkoɓe haaɓiɓe fakula kañum e nara ley Mali keƴaɗo haala andini eɓe lallani fa se ɗum waɗi patuɗirima waɓɓe ɗum jaam Bruno Kone andini ɓeydugol soldat sien lim Abidjan paale leydi muɗum fo fa warde e keeri hakkude muɗum e leyɗe yogaji guɓal amsardine ɓe haɓetoɓe mum gaɗi torra dow keeri Mali andini no yontere ƴaɓɓina nde immanto Mauritanie kani e Côte-d'Ivoire leyɗi ɗiɗi gonduɗe e wayɓe alsilamaku député en Côte-d'Ivoire ɓami saria aljumare nde fanda hono waɗoɓe torra ɓe kasere wi kala neɗɗo na nannuɗo fa warde e gonduɗo e daade ɓe torroɓe jukkoje duuɓi sappo fa yaade nogay kasu ana gowdani ɗum
laamu Côte-d'Ivoire o ɓe kolliti wakkati joni o almami goto malinki gonnoɗo wajata Côte-d'Ivoire to o almami ɓe kuɓɓe kolliti wi tan ɓeɓe cikkiti ɗum yallah wonda e jihadinkoɓe gomɓe ley ɓaleri leydi meɗen ndi almami o hollitawede ɓe jaltini on ley leydi mabɓe ndi almami o dowmo noddire amma jeyi noon ɓe kollitiri wiide sikiraɓe ɗo mbawi nettiri mijoji moɗo helloame bemal andigal mi noddirta face facebook ngo ɓe kolliti wiide sa ƴeewi ɗo Mali ɗo ana yaha ujunere e temedde jeegom ɓi adama kañi en jogui tiɗallaji hono ɓe ñaw ɓerɗe woni e muɗum ɓe kolliti wiide du kanɓe naɓe ɗum hono ley caggal leydi ndi ana yaaha fa yimɓele capanɗe nayyo wakkati joni oɓe jogui tiɗallaji hono passeport ley leydi meɗen ndi ley ɓeɗo yimɓele du hollita wiyede sukaɓe jaati ana ley hen kanɓe naɓe ton ko yaawi keɗe ko kanko docteur Cheikh Oumar Diakité o haali dow hen dow faccitago Ousmane Dicko
habituellement
ko wawano e dabere dawi sukaɓe yo secrétaire amen goto kañum ɓamanno talki sukaɓe ɗi fo e juuɗe saraɓe so immo darano passeport mabɓe nden ɓe ñawɓe galano tiɗalla heɓude passeport saabu kamɓe gonno hoore ila tiɗalla passeport waɗi mai andinama mi daradan passeport ñawɓeɓe hono no selluɓeɓe daradata ni ɓeydi hen du wajibinama sukaɓeɓe garda e saraɓe mumen daaro hono no woɓɓeɓe daroto ni fa keeɓa passeport en dulla soɓe gala passeport ɓe mbawa dawde miɗen darda laami ɓeɓe jaafina golle o fa ɓeɗo sukaɓe keeɓa talki keeɓa no dawira fa kewta cellal mumen
hikko won duubi jeego so bami fa julde badi kili bamako do kanye to laamu kayto holitaa wiyede be ngara be ciotta daaba johna gay kanye e nay debbi non holitaa wedde le luumoji di ay dum haani fuddude jangodo bamako do kanye e kay ngado do golle dum walde humni non kibar yirwe daabaaji leeyi leedel afrique do sa hengelde le hendube koliti wi daaba yi dana ngara sottede ujnaaji nogay fa yotte uina chapande joy kede ko kanko Umar Diallo sokki ke meden goto haali do hen ko
joni dabaji na ti bamako
nay hono foti nanoto e galbe de hande
temed jeetni yimbe na e dilli na nyoro na jema e sogollo di priji tati arande bamde chapan joyi yaadi chapan nay bamde chapan nay yaadi chapan tati bamde chapan tati yaadi nogay dum hada lakya bugu shaba tere atawan wayna so ben kanni ma e ngadan temed ra atam temed tati temed nay min kali ntafondi
waldine wana jeyal lamde noddita ankande noddita al faruk tan holi tamede wakkati jone be gonde fa badu onon yimbelbe tidalaji goni e mudun le leedi meden de be gonde fa biradu be gawri kanye maro e ko nande mudu fa yottiyo neban kanye e chondi sikkaro ko nande mudu holi tamede be pabiru to ben du wono chondi nono mugo le hendu holi tamede galmo sadday ko be anni wattude le odo golido ya fa e milio chapantati cfa le hendu kanko don directeur lamido du won nokku noddirtedo onc al faruk ko holi tiwido ko don ha nafudu don wono yimbele horo be ngala bawde leedi meden di kede ko kanko sakki ki meden goto haali do henu de ter Salif Sall
ko men pewni ko do woni sakkaade na wiide hokkitirde na wallugol an yimbe kaajaabe e kasindinbe le korka nyamri en fa walla be kibaru korka mo min puddi dan buru dubi sappo e ser an buru dubi sappo e hitane fu korka fu min ngada miden jogi critere ngaji fa hewi han non mi ko kira on saati midan nodde yimbe be ngarawda min aram min kokka saati do min hoore mi midan gada detection min jilo min jeba kasindinbe min kokka dum tikki ngayus min ko be tikki ngaji taw datan winde nyande nyalomu be ngaram be nanga ko be kasindine na ngiduma
fiab meden balod won be ngala duubi noga njanobe leedi noddirte niveau zealand holi tawere ko blati ton tata boko leedi ndi hokki goto mabbe fu milioji noga e tati cfa e kintino wobe do noddirte do fanyeri jara o do hokkama milioji chapantati cfa
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sekrabe jewelo ni le rezo ngaji dibe collectivité sigaso to wakati jonebe gonde haybudu dum wono chawli patte 25 jeyal hon dido chawli le bawi wayli tirede fa dum jewé du yalla hono dum nafirta dum woni yibele ngombe tombe fa dum wada dum wono golleji sukab jokal tayana kani gollude le hen be jawdu yalla hono be kabirta dum wono ko hawaluji dum bonete wakati furko jangal moodi en gardan faado banamado be kolitiwini ko foti milioji jeegom cefa dum anni wattede e pom mabbe goto nokko noddirteedo nganu le hendube kolitiwidi nokko an woddiri banamba ko yaata e kilongaaji noga ngabbe odo golle don suka banamba gombe do bomako do faande kedato do bomako do banamba do be kolitiwidi wono no meri ngodo toobe kolitiwidi jamaare wonde tode heejo golleji mabbe ko be kaani waddi ton faabe dirmina demal le laamu banamba o fu e mangal moodu be kolitiwidi heejoji ko be kaani wottude le hen ko do yafa e milliardoji chapantati e jeego e joy CFA kanbe wadde o do golle don suudu ministre humnido kabaru jakkune mali eleele godde le hendube collective faabe kaba heeder don le laamu banambo fu hono o do projet do hani wadde kulikoro kanye e motti jangal moodi e gardan do kulikoro do be collective wiide ko yaata dum na ka temete to suka kanyu yaaton bete handen hono be tiidalaaji nyamde fa haara woni e muude suka be ngala hitane wotter fa yotti yo duubi joddi do kabaru ju ko kama bete handen to kulikoro to gal moodi ngardan faado nyafinke do dum wonon waldiroobe debbe noddirta kafonde holitaabe debbe gonde famminde rewbe ko yaata chapantoto dum wonon ko kaborde chaako to ko bonandaaji ko de do kaborde kaani waddude le nokko le hendube famminan rewbe le be faaji yal hono gattinirta dum hakkille faabe jeyal hono be tekkirto di do golleji be jaltina le hen atti du fati kaborde chaako to sako ngadda ton bonandaaji goddi kase gal moodi ngara timminire en faado ku chaalado be koliti wiide sa bammi dum won hon dogotoro en ko yaata noga en gonde famminne to faabe jeyal hono be tekkirto jonte pale de le lamu kuchala o fu e mangal mudu de do janene fuddu bete handen to kuchala to le hendube kokkan wono sukabe gobbe tombe podde de kani modude jaggal mudube kolitiwde e kintingongol an hani wadde ton ko yaata e balde ne lamni nibe e kintingongol dum wono no waldinde wana jeya lamde no dete medicine sans frontiere secrétaire okatte nyalom hando e kabaruji meddi ka fa hande kedde hedade honno andirdo no do e sed yewtere meden de ana wodi